Yeah. Ikidunda ni ya Vince. We was down, but things got better. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zijaza za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zijaza za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. One man army kanairo ndani. Manzo ni road to riches. My bros never leave me hanging. Tiki mzima si mejama sick head. Mjuni yako missing bali. Na baby mamza na dry ni mlishe. But fam ni fam na bloody sticker. So mi sija lose interest. Maorichi peke no rejects. Tulianza tene from ages. Ni step by step on stages. Na reminisce nikisipa I'm faded. One mic na mirista zishuke. Zikifuata na ka bible pages. Akikuja hajaiva decent. Mini za tela na die some babies. Ninge moka na futa before. Nikakosa kujituma nga flop. Never been lucky of course. Labda baraka za jaja ndio mo. Hijaman kwa jamsi neutral. Na aleleni ya Kariako. Na mambanga wa kuende uko. Nilishikwa bila kubreak law. My fan toy na cam. Kuni wa pole kuna vitu na plan. Maisha naishi kwa gram. Tofauti sana kikuja kwa ground. Budangu wali jam ni lim let down. I hope I understand. Missy pilot, engineer, my surgeon. But I'm still the man. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zijaza kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifikia ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zijaza kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. Ndakuchapia mbili tatu. Vile uneza kuwa numere uno. Ata kamsupo upenda ma bad boy. Usiwayo mba pusi na fujo. Arif engineering graduate. Akomtani ya nakinda ma bulldog. Hapa Kenya hadi ni chocha. Deep state tisha geuzi ya Ruto. Bidi ndio najua. Nikisema inakuwa ni shua. Shingo ice iskia mafua. Mina ugua. One time for the time tulikosa. Chwani ya kijamu ya kumaliza pressure. Pesa ime lost mashake on sale. Wanozia nani zo acres. Squeezy na prima Tesla. Bank transfer no Mpesa. Idapi ime enda. Mada nalia nafa kujenga. Ops indisike wako emba. Nikotasia na mamemba. Operation kuatenda. Chinga mana die baki mteja. Life is a gamble brah. But leo sika kesho man. Kwa mangoma na faku snap. But leo mina bonga facts. Nili face my fears one on one. Misi jui ku relax. Na bleed kwa beat. Feel my pain. Naifanyanga from the heart. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zijaza za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission, remember. Vile siku zijaza za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. Budangu wali jam nili mlet down. I hope I understand. Missy pilot, engineer, my surgeon. But I'm still the man. Ni step by step on stages. Na reminisce nikisipa I'm faded. My fan toy na cam. Kuni wapole kuna vitu na plan.